Te whanake tuatahi, te kākano, hei whakahuahua, mahi nama whātakaumārima. Anei ngā ingoa, hei whakahuahua. Here are the place names for pronunciation practice.
Murupara, Paeroa, Tarawera, Putāruru, Karāpiro. Mere mere, keri keri, rāwene, kiri kiri roa, mai roa, pai rāta, wairenga, maraenui, pai kākāriki, maraetai, parapara umu.
Rakiura. Murihiku. Te tiritiri o te moana. Timaru.